swate ganyavu sondu wano uduli
staki
malavu davu natoto bongo movie
staki
ile chipsi kavu ni kwonge zenge kombuzi
staki
ugombani upumbavu heti ukingi ushuzi
staki
screen short DM
staki
ugombani amane
staki
hata mtu au yaleti unitambuli she chef
staki
kutoa tiki
staki
wano fosi muziki
staki
unitukane ni kujibu upate kiki
staki
emana
staki
niache bana
staki.